I'm no longer enjoying, nothing feels the same. Always wondering when I'll see you again. I will say, Mom, to who when you're gone? Your voice in my heart still carries on. I'm no longer smiling like I used to do. Always wondering when I'll be with you. Every day we fuga ngigo kumbu. Ndwaisa fani ngaphandle kwakho mama. Idlule ebuhlungwini ngifihlize inyembezi. Ngoba ngisakufuna ngisafdili nganami. When I was down, ngiphakamisa. You gave me hope, wangikhanyisindlela. Manje ngihamba ngedwa, ngibuthakathaka. Ngoba uthando lwakho lwahlukile mama. This pain inside, I feel no good.
Wondering when I'll see you again.